ZWAP.com.
My dreams ya nangala ni reality. I live a sweet life. Baby mama wanga an American height. Bestina but a DH ni same size. Rapper musanga sanga ni pass advice. Bondi ni hotel ni za booking ila chani load. Keti ise kukayeka na remote. Dekota nga wafuna uti ni kapose. My text ni chita reply na emoji. Life is too short, munga ni papu tepo. Ni machimo bakwini ama ni fakamu mapepo. Panona chongo kemo, usamu auna shape. Lolo ni stalking a Instagram ya Robert. Oa ever wanted ni ngoloko na my God chain. My country people sininga shote pa top 10. Na chitambala kumutu nga ma Muslim. Biggie man, I'm the chosen. From the ghetto to my yard. 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 Life yanga singa ngale same. Ningala baby dad. Mutimu mwanu ni paseni red card. Gone are the days when we used to chill as a squad. My son is growing up, he need to study. We can't be arguing pa Premier League na UF. Ivo vitala kapangile beneba kumwesa. Osani sokoneza, kuli London well. Kamfana kandalama ndiwe dream chaser. Prophet iti gabane iko na wine company. Imwe muti munga nifakire ata. Nivo discuss atya pali. Yangena sagari. Come tomorrow nishi mwavala na masafari. All my nieces and cousins they come for holidays. Hakakangono kapangile koma cornflakes. Mufriji muri juice merinda na peps. Poloni bread na ma eggs. From the ghetto to my yard. 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 From the ghetto to my yard.
Tisebenzo sula muma kombo nino itaniwa atififu. Choose ya kuskulu kuipanga short sleeve. Kwa igwira situ, Christmas Eve. My sister fakani maneos na mawivu. Tezo funa na vambiri chikulu nikutia. Nangu ni vasholo mailo kukucha. Muka masukusa, sinza kukungusa. Kupatu nyonino tola fitunguza. Vashishite benzo kuira uza kona selo. Potaba unga kweveni wachoka meno. Mangote bali bonze, tenzo ziba ni mfiti. No ziba ni mapalo unga fike kosikisti. Lavu yenze laka amu zako ndiye ntumi. Ni makumze laka baba kule majuri. Anya kusaloon, see you soon. Ok kwa tu yenze fiu.
From the ghetto to my yard. 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 Kampana kandalama. Banona chongo. Charlie Young. Mr. Frankie Pamongo. My yard. Niko G. Yeah. Kumukonga.
ZWAP.com.
Turn up music up.